Genesis 30, verse 1. URahele sebonile ukuthi wayengamzaleli uJakobe wabantwana. URahele waba nomhawu ngodadewabo. Wathi kuJakobe, ngipha abantwana funa ngife. Verse 2. Intukuthelo kaJakobe yayisivuthela uRahele wathi, ngisasesikhundleni sikaNkulunkulu okwenqabele isithelo sesizalo na. Verse 3. Wathi, nansi incekukazi yami uBhiliha ngena kuyo ukuze azalele emathangeni ami, ngakheke nami ngaye. Verse 4. Wayesephuma uBhiliha incekukazi yakhe abe ngumkakhe uJakobe, wangena kuye. Verse 5. Bhilaha wakhulela, wamzalela uJakobe indodana. Verse 6. Wayesethi uRaheli, uNkulunkulu ungahlulele futhi wezwa izwi lami, wangipha indodana, ngalokho waqamba igama lakhe ngokuthi uDani. Verse 7. UBhiliha incekukazi kaRaheli wabuye wakhulela wamzalela uJakobe indodana esibili. Verse 8. URaheli wathi, ngokubambana ngibambe nodadewethu ngamandla kaNkulunkulu ngamahlula, waqamba igama lakhe ngokuthi uNafetali. Verse 9. Ulese bonile ukuthi ukhawulile ukuzala, wamthatha uZilipha incekukazi yakhe wamupha uJakobe abe ngumkakhe. Verse 10. UZilipha incekukazi kaLeya wamzalela uJakobe indodana. Verse 11. ULeya wayesethi, kwenziwe inhlanhla, waqamba igama layo ngokuthi uGadi. Verse 12. UZilipha incekukazi kaLeya wamzalela indodana yesibili. Verse 13. Wayesethi uLeya, isibusiso sami ngokuba izintombi zayongibiza ukuthi ngingobusisiweyo, waqamba igama lakhe ngokuthi u-Asheri. Verse 14. Ngesikhathi sokuvuna ukolweni, uRubeni waye wafumana amamadragora endle, wawayisa kunina uLeya. URaheli wayesethi kuLeya, ake ungiphe amanadragora endodana yakho. Verse 15. Wathi kuye, kuncane yini ukuba uthathile umyeni wami na? Usuya kuthatha namanadragora endodana yami na? URaheli wathi, ngalokho uzakulala nawe ngalobu busuku ngamamadragora endodana yakho. Verse 16. Kusihlwa uJakobe sebuya endle, uLeya waya kumhlangabeza wathi, ngena kimi ngoba impela ngikuqashile ngamadragora endodana yami. Wayeselala naye ngalobu busuku. Verse 17. UNkulunkulu wamuzwa uLeya wakhulelwa, wamzalela uJakobe indodana yesihlanu. Verse 18. Wayesethi uLeya, uNkulunkulu unginikile umvuzo, lokhu ngamnika umyeni wami incekukazi yami, waqamba igama lakhe ngokuthi u-Isakare. Verse 19. uLeya wabuye wakhulelwa, wazalela uJakobe indodana yesithupha. Verse 20. Wayesethi uLeya, uNkulunkulu ungiphe isipho esihle, manje umyeni wami usiyakuhlala kimi ngokuba ngimzalela amadodana ayisithupha, waqamba igama lakhe ngokuthi uZebuloni. Verse 21. Ngasemuva wazala indodakazi, wayiqamba igama lokuthi uDina. Verse 22. UNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa, wavula isizalo sakhe. Verse 23. Wakhulela wazala indodana, wathi uNkulunkulu susile ihlazo lami. Verse 24. Waqamba igama lakhe ngokuthi uJosefa, ethi uJehova makangenezelele nenye indodana futhi. Verse 25. Kwathi uRahele semzalile uJosefa, uJakobe wathi kuLabani, ngimukise kuba ngiye endaweni yami ezweni lakithi. Verse 26. Ngiphe omkami nabantwana bami engikusebenzele ngabo, ngihambe ngokuba uyawazi umsebenzi engikwenzele wona. Verse 27. uLabani wayesethi kuye, ake ngifumane omusa emehlweni akho, sengibonile ukuthi uJehova ungibusisile ngenxa yakho. Verse 28. Wathi futhi, nquma umvuzo wakho ngikuphe wona. Verse 29. Wathi kuye, uyazi wena ukuthi ngikukhonze kanjani, ukuthi izinkomo zakho zazinjani kimi. Verse 30. Ngokuba kwakuncane okwakho ngingakafiki, kepha kwandile sekukuningi, uJehova ukubusisile ezinyathelweni zami, manje ngiyakuyisebenzela nini eyami indlu na? Verse 31. Wathi, ngiyakukuphani na? Wathi uJakobe, ayukunginika lutho, Uma ungenzela lokhu, ngiyakubuye ngaluso umhlambi wakho, ngiwulinde. Verse 32. Namuhle ngiyakudabula emhlambini wakho wonke ngikhiphe khona zonke ezimanakanaka nezimagqabhagqabha nazo zonke ezimnyama ezimvini nezimagqabhagqabha nezimanakanaka ezimbuzini kube ngumvuzo wami. Verse 33. Ukulunga kwami kuyakungifakazela ngesikhathi esizayo lapho ufika ngomvuzo wami osebusweni bakho ukuthi zonke ezingemanakanaka nezingemagqabhagqabha ezimbuzini nezingemnyama ezimvini ezikimi mazithiwe zebiwe. Verse 34. Wayesethula bani pheka makube njengezwi lakho. Verse 35. Ngalowo muhla wakhipha izimpongo ezinemishwe nezimagqabhagqabha nezimbuzikazi zonke ezimanakanaka nezimagqabhagqabha zonke ezinokumhlophe nezimnyama zonke ezimvini wazinikela esandleni samadodana akhe. Verse 36. Wamisa ibanga lezinsuku ezintathu phakathi kwakhe noJakobe. UJakobe walusa emhlambe seleyo kaLabani. Verse 37. UJakobe wathatha izinto ezimanzi zompopula nezamamalimondi nezompelatani wazebula imisho emhlophe wambula okumhlophe okusezitini. Verse 38. Wazifaka izinti abezebulile emkhombeni nasemqengqeni yamanzi phambi kwemhlambi lapho emhlambi izakhona ukuphuza yamitha ekufikeni kwayo ukuphuza. Verse 39. Imhlambi yamitha phambi kwezinti, imhlambi yazala ezinemisho nezimanakanaka nezimagqabhagqabha. Verse 40. UJakobe wayesesahlukanisa amawundlu wabhekisa ubuso bemhlambi kwezinemishwe nakwezimnyama emhlambini kaLabani, wabeka amaqembu akhe abe wodwa engawafaki emhlambini kaLabani. Verse 41. Kwathi lapho biya kumitha emhlambi eqinileyo, uJakobe wabeka izinti phambi kwamehlo emhlambi emqengqeni ukuba imithe phakathi kwezinti. Verse 42. Kepha lapho umhlambi wawubuthakathaka akazifakanga, yathi ke buthakathaka yaba ngekaLabani neqinileyo yaba ngekaJakobe. Verse 43. Yayisikhula kakhulu impela lendoda, yaba nemhlambi emkhulu nezincikukazi nezinceku namakamela nezimbongolo.